Yo, where's Papa King? What can I
hear? Marco,
how are to die? Why to see fly bila shy?
Mimi na wewe na same okay.
Na tumepanda bay, jaka to press every way.
Mimi na wewe na same okay.
Na mumivu nipone, malazi nipone, girl.
Na kupenda menifunza wewe.
Wambea wanune, wakude waisome, girl.
Na kwaidi takufana wewe.
Maulivyo no, nando na shindwa kusema. Na ndo mana sipo kuona, wanapatwa na homa.
Hakika siwezi bila wewe, darling. Yani kila kitu wewe, Sole. Hakika siwezi bila wewe, darling. Yani kila kitu wewe, Sole.
Unanipeleka,
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 unanipeleka.
Mina kuwazawe, usingizi sipati. Yani kisawe, nakosa uhuru wa nafsi, baby girl. Mawazo juu yawe, na maulivyo mpole, let me get me sole, baby low. Nakupa kongoro, unavyonitendea, baby low. Maulivyo no, nando nashindwa kusema. Na ndo mana sipo kuona, wanapatwa na homa.
Hakika siwezi bila wewe.